wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya oo soo xiganaya taliyaha qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee gobolka Gedo General Ismaaciil Saxaddiid ayaa sheegay in saraakiil sare oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo ka soo qaxaya duqeymaha Mareykanka uu ka fulinayo gobolka Jubada Hoose gaar ahaan magaalada Jilibe ay soo gaareen gobolka Gedo oo xuduud la leh magaalada Mandheer ee dalka Kenya. Awargeyska ayaa sheegay in hoggaamiye sare oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Axmed Diiriye loona yaqaano Axmed Cumar iyo ciidamadiisa ay ka soo baxsadeen duqeymaha xooggan ee diyaaradaha Mareykanku ay la beegsanayaan fariisimada xarakada Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Jubada Hoose. Taliska Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in duqeymaha cirka ah ay ka fuliyeen meel 65 kilomitir u jirta magaalada caasimadda Muqdisho halka ay la beegsadeen dagaalyahanno ka tirsan xarakada Al-Shabaab, iyagoona sheegay inay burburiyeen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho, siday hadalka u dhigeen. Mareykanka ayaa wacad ku maray inay sii wadayaan weerarada ay ku wajahayaan xarakada Al-Shabaab ilaa ay xidada uga siibayaan xarakada Al-Shabaab oo ka arrimiya deegaano iyo degmooyin badan oo ku yaala dalka Soomaaliya.